Tongo Records, baby.
Eita, naomba niongeze, nipunguze mawazo, niongeze.
Have you ever fell in love? Mewai kupenda skia bavu kwa kushoto ukampa na wakulia, ukeka moyo kwa sahani afuka mpakulia, ukamwambia yote unautaka mitakufanyia. Nilizama walai mauti uniite, tafuta na polala pembeni mimi unizike, mana nkiwa nae basi kusikuche kesho isifike. Umaikuona sikuwa yendi unasubiri simu ite, unazauliza why kweli haujai, wongo wa ufai, usiku ni na kesho wapi usingiza ta unisabai, akili ilihisi moyo haufai, moyo ulagai, unagundua kuwa all along she lied. Ulidhani njiwa kumbe mwewe, waita niongeze taka nilewe. Uneza pendwa kiasi kwamba ukajisi uko mwenyewe, kumbe kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa fundo wewe.
Eita, naomba niongeze, nipunguze mawazo, niongeze. Leta tena.
Have you ever fallen? Forget it, mewai umizwa nje jua kali, sambona we kwako giza, hata mwanga ukirudi vivuli we unakimbiza, unauliza mapenzi uliyakosea nini, yanakuuliza alafu upati jibu. Hivi ndo nini, moyo unaniadhibu da, hivi una nini, nyongo mkali aini, mwisho wako kasha ubaini, beki zilikaba zikachomesha dakika 90. She went and broke your heart in two, kipande cha pili ukioni, wenzake wakakwambia uko peke yako tu mkonyomi, wakakwambia usoma haujui hata picha uoni, la moyoni wewe unajua utamsahau hadi shimoni.
Usha, naomba ninyonge, nipunguze mawazo, nitembeze, nyonga tena.
Tongo Records, baby.